ngome vuga naye mpulira ngeziri ekumi abange mpulira ngome vuga naye mpulira ngeziri ekumi ane dazino kumu kuba mpulira ngeziri esatu owakanyani naye sebu bambi go wakanyana yalaba nengalabi naye vuga ate nowe minyolo ndabakuba bakisimbe nene vuga ate nowe mpunyi ndabakuba
Thank you.